Yeah, yeah, yeah. Oh,
yeah, no.
Tune me in. Yeah, yeah, yeah. Baby, nini mbuntu. Makendala kwila iwe. Baby, don't you leave. And I'm better off with you than you alone. Inenda zindikira. Matia kumanda pisirira. Katinda penga. Diwaza kulunda tila njenga. Inenda zindikira. Ndala kwa mpake ndiku pepeza. Mutima makonda yika zinyalala. Ndiku ngofunika yene ntasesa. Baby, hoping that you remain in my sweetie heart. Ukachoka iwe you sinning at. Ukala neck and you sinning at. Baby, you so fine. You my shining star. Honey, you my angel. Are you any na figa? Hey, utagubia. Bia. Koma usapike. Hey, utagubia. Hey, bia. Imozi dikale.
Mafuna sikuona daily. Kaya unanipanga jani my way. Mama unayuza ntira. Unandira kuira ntima kuwawa. Olo mafrenzi ya kudaba. Kuklabu sundu makala aktivi. Olo kufepi ya kudaba. Kufepi sundu makala aktivi. Indi onpona zijingila. Napanya pangano ninakula kuira. Kimu yanga usavure jezi. Dizi jule ya munyusi.
Baby, you so fine. You my shining star. Honey, you my angel. Are you any na figa? He utagubia. Bia. Koma usapite. He utagubia. He kuia. Emozi nikalebe. Baby, you so fine. You my shining. Honey, you my angel. Are you any na figa? Eu